that girl. Baby nkwagala, baby nkumisinga. Buli lwendwa wakulaba, omutima guba guluma. Who's that girl? Baby nkwagala, baby nkumisinga. Buli lwendwa wakulaba, e sweet imbera nuli chenkola. Nkolera gwe, e simbi njiya njiyiza gwe. Nkera kumacha ntegekera gwe, kubanga nkwagala nyo. Buli chenkola, nkolera gwe, e simbi njiya njiyiza gwe. Nkera kumacha ntegekera gwe, kubanga nkwagala nyo. Iyo, racho nekweka, irwachi gao na yondaza. Kwenkumisinga nechanga, kwenkugamba kowe changa. Buli wembera, njagala gwe, buli wembera misinga gwe. Irola viseko bakweze, irwachi we changa deire. Mona Lisa ye gwe njagala, evidongamba tomala. E baby girl, rachi na yondumia. Aba lunji nga mulumia, hey baby. Who's that girl? Baby nkwagala, baby nkumisinga. Buli lwendwa wakulaba, omutima guba guluma. Who's that girl? Baby nkwagala, baby nkumisinga. Buli lwendwa wakulaba, e sweet imbera nuli chenkola. Nkolera gwe, e simbi njiya njiyiza gwe. Nkera kumacha ntegekera gwe, kubanga nkwagala nyo. Buli chenkola, nkolera gwe, e simbi njiya njiyiza gwe. Nkera kumacha ntegekera gwe, kubanga nkwagala nyo. E baby ga nkwagala nyo deire, kumisinga deire. Otala bise numwa nyo baby. You're beautiful, Mona Lisa. Once again, baby, go nkwagala nyo deire, kumisinga deire. Otala bise numwa nyo baby. You're beautiful, Mona Lisa. Hey yo, tinkwagala nyo deire, kumisinga deire. Otala bise numwa nyo baby. Mona Lisa, you're beautiful, tonu myanga.
Hey yo, delike mina yo.
Baf Entertainment, yo. Introducing yo, Baf Entertainment, Lilike, in the system, whoa, wall on, as Lilike, kaboom.